Ma, you carried me for 9 months, I'm grateful. When you vuga ziyam when I'm thankful. Abanjenga wa just a handful. Wapindi wangzala wangkulisa ngezandla zitofondofo. Wampathe sokweqanda, you took care of me. Kusukela ngizelwe ngaze ngakhula buka manje sengindoda. Kaloko ngithanda ukudlulisa ukubonga. Ngiyazi ukhulisa umntwana kusila ubala. Botyela ngisho ubuthongo bakho phakathi kwamabili ngivuka ngikhala. Uvuka nami ngisemtholampilo mangaphilile for that ngiyabonga. Isandla sithula ikhanda ma. Funa wazi ngiyakuthanda mangakutshelanga namhlanje ngoba ekhanda ngisanga. I know sometimes besibuye singaboni ngasolinye uthethise ngizisona sibuye sihlale phansi sixoxe kudlule. Ngiyazi ekukhuleni kwami ngibiye usuku njengabo bonke abafana. Futhi okwami ngathi beku-west ngoba bengenza amaphutha ngiphindelela. Bengidlala i-stage ne-peer pressure but now I'm long past that. Ngiyazi bona efisa eyiningi ngami ngofisa ngibuthisha noma udokotela. Kodwa konke lokho kugcine kungenzekanga, I'm sorry ma. Kodwa ngifuna wazi ngama kuphelanga. Ngisazosiphana ngikujabulise ngoba ngifuna ubona ukuthi wazala indoda.
Sho mzali, anyawuzo boy. Life is full of surprises. Ish, anyasizwa isitori sakho. Ish, azim, celalele sabo. Sho, when this comes to my mama ngivele ngazi ngizothi. Cause wangishiya ngina 3 months and she never looked back. Kodwa wangithwala for 9 months azange azangibulala. I feel like Ray J cause I got one wish. Ukuguga phansi kedolo ngisithobe phambi kobuso bakho. Bengihleze ngikufanise nginethemba uzoqhamuka. Too late for me cause you already passed away. Kodwa kungiphatha kabuhlungu ukuthi angilazi ithuna lakho. Impilo inokungishaya uthando lakho angilitholanga. So ngiyashesha ukucasuka ngabe ngiyakujabulisa ukubusadla nhlamvana. Ngiyazawungikhulisanga kodwa ivaru uyangizala. Deep down in my heart manzuza ngiyakuthanda. Futhi sonomzukulu igama lakho Tiger. Mangabe usenomzali please ngicela umnike uthando. 9 August and Mother's Day ngihleze ngikhala. Anginamama anginababa akekho umuntu engijabula naye. Sibona ibhola qhawe lami ngiyazi yabuzwa lobuhlungu. Ngithanda ukushona kwe-oled lakho kwangizwisa ubuhlungu kakhulu. Japha msawe nkosi rest in peace soshalami. Ngiyazi uthokozile uhlele eduze kwe-oled.